asị m onye nne nịkwa na mmadụ ibi n'elu ụwa
otu egwu
ntị dịkwanụ
mụba akwụ ọkụkọ sị ka ije chụba ego
ọgbanyụkọlụ
ka anya ukwu asị wee bido bụ n'afọ dọla n'aka nwa ote nkwụ
enenye nwe ite ọgba n'ọkụ ija were
ewee jụbazi ajụjụ kedu ka dọla si wee bịa
josef onye lelele mesi bụla eze gelegele
na nwa ọta nkwụ na-ebu nkwụ na-eje ọnịcha eje ele
ndị a na-atụrụ anya mesi bụla eze gelegele
onye ọcha wee fụ ya bụ nkwụ wesị ilebe ya nkwụ
onye na-atụrụ anya mesi bụla ike oyibo
frọndia ka esi wee fụdara n'aka nwa ọta nkwụ
onye na-eni na mmadụ ibie n'elu ụwa
ọ bụrụ na ejụzie ya ka ọ kọwarị gị ọfụma
obele mmadụ na-esi ajọ ọnwụ n'elu ụwa ka ọ dị
ọkwụ ụnụ mana ego dọ na but akwa nwa onye ọba na-ekwu
enenye enwe ite ọgba n'ọkwụọ ijawere
enenyeụmana
dibia na-egwu na onye amụma bụ nwanne gelegele ọ bụ mụ bụ onye nwata ochukwu na mmadụ nwa eze maka onye isi na ọ dịrọghị mkpa a ka nwe ike olu echi chọba onye afọ achọba n'ụlọ everybody bụ somebody o nwere nke onye na-alụ ọ bụ nwa eze na-ekwu n'ụlọ akwa nwa onye ọba haba ọya 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 onye eche n'ụlọ ọkpọ m afa mgbe onye ugili ugili nwa eze oyibo a onye ọma tochukwu mkponyafa ọkpọmụ dibịa mkponye dibịa ọkpọmụ gili afa afa fatụrụ ifeko n'elu ugili nweze oyibo ọkpọmụ onye ọma tochukwu ma nwụrụ mmanya nse na mmanya ka m ji n'aka ọmụlịa enenye ọgbanyụkọlụ enenye enwe ite ọgbanyụ ọkụ ije wele owu ije owu ụwa iyokokokodolima iyokokoko a iyokokokodolima a egwu na mmanya ọrụ mmanya na-egwu ọkụ na amụma ahụ jide aka n'isi ya ịgbanye aka n'ukwu welie gbaba egwu a iyokokokodolima nenene na mmadụ ibia n'elu ụwa maka na onye isi nọ n'ụbọdị aka nwee ike echi niile ọbụlụ sọmbọdị onye ọbụla dị mkpa n'elu ụwa nwere ugo onye na-alụ enenye enwe ite ọgbanyụ ọkụ ijawele ose konye lelele mesi bule se gele gele. Nobody bukwa somebody, everybody bukwa somebody oimo. Isi naziza burife isa say tufuwa chifo zu tutu ichoba zizi tufulu aziza dizia yimba nenuwa enenya enenya mwanukolu
enenya enenya mwanukolu
enenya mwito
enenya
omuma mungulu chuku osumimi suru chuku akamonu wakolu chuku owije kodi
enenya enenya mwanukolu
josefo nye lelele mesi buleze kele kele
enenya owije mwanukolu.
Nina Dominiki ngobasi odogu
enenya enenya mwanukolu
dombasi oilanka sobia mekane yo kodi
togu ne pepia
na mbaye onyene nina madi biene no wa
enenya enenya mwanukolu
onyene nina kunede mulumura imo DJ classic ya mbaye nasa bonye lelele mesi buleze gele gele
enenya mwanukolu
onye nani mesi bulika imo onye nani mesi tiweti mwachi meleza na suka bia mekene inijuwa
onye nani ya manikolo
abato supu mwenye unene ni kwenye noluka
onye nani ya manikolo
king of voice bia ezu mikolo bia biao
onye nani ya manikolo
onye nani na kubika kumpo ima chimelua chimelua lumu enenya mwito
onyene ni nebweja bwego na Dubai haba
kanje kenesi mwene munobi na Dubai yo simito simito chine dunamani ezi mwene ebweja bwego na Dubai yo onye jigu na Dubai yo onyene ni na chine dunoluka ebweja bwego nobi na Dubai yo gele gele
enenya mwanukolu
Prince simito chinedu na mani
enenya mwanukolu
onye jibu na Dubai
enenya mwanukolu
ezi mwasi abwanu nkanu west enugu state webka
enenya mwanukolu
enenya mwite nyambwanyo kwa ijawele
enenya enenya mwanukolu
koko 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 aha ha
ewije kodi
haba
enenya enenya mwanukolu
principal yuchukwa kosi nonyeweke biafumanya unumekene yone wama akajuko numoma kukindo mbiao enenya mwito banyo imu I cannot not talk is done one in a
Prince if I chupo Augustin on your work Tom Billion na talki Managing Director MLS Global Worldwide Ezi mwasu mwoma kukindo mwepo taziano Ayi baka jugo no mwoma
enenya o enenya mwanukolu
enenya enenya mwanukolu
onye nani ni fany Augustin onyoma
enenya enenya mwanukolu
tango da bota owusi sefa biao biao alusego unumekene yo nekoma enenya mwito gbanyokwo ijawele
Chief, thank God, Abata. Owusi Sefa.
na Lagos. Chiamo ananyo. Haba. Mubo anyo mato chukwo na mani.
Enenio, enenio manikolo.
Na mani mwezi, nyaka nazayu.
Enenio, enenio manikolo.
Koko, koko, aha, ewo, ewo ito. Enenio manikolo. Abatoi uleko, mekene ini juwa, oimo. Samuel Alago, Prince Samuel Alago, Onu Mekene, Mata Kwata, Bina Dubai, Odogu, Odogu, Odogu.
Onye
nene ni mesibula galanya kodi.